goddess. Hey, yo, T, that come hold me waist. Boy, better handle this bad girl craze.
Mara kapinda kuso hini ugonjwa kankiwa. Sometime you dhani hata nililaniwa. Vitu mina speed tough maniwa. Na hii na inailit manikiwa. Nasikiza wakibonga batago langazi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3. Ama Jordan, ama you and me. Mbaka kileleni. Umenipa kinda kosaje kuingia kwako. Umeriba ya watch la kosaje time yako. Weni cartel na kosaje vibe yako. Na vile nimekunyoa basi mindo baba yako. Na ipiga ni kaime ni kosea. Unaifinya hangangana kutosea. Nika piega hamona ipima. Pima, pima, hangangana kutosea.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
And this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine fine. If you ask me every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put a ting in my face with me, the ding dong. Ayo T, that come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her out, give me more. Come, give me more. Give me more and come. Let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Ah.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Kamuliko pesu gabasi mindo ni tedari. Vice versa basi wendo nite mami. Uliza my ex wangu wanajua ni long story. Nika bigi haka tosange kwa poli.
Give me that, give me that, give me that. Thing too sweet, take that, give me that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language?
Unesha wapi baby ulitaka come easy. Nako hada nasema come easy. Nimidumu zazati nitafika easy. Nizo eze gali kamina bigia tizi.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Chapa kipo, chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, chapa kipo. Chapa kipo po, yue ngoma ya kukesha siyo ngoma ya kitoto.
Naibiga ni kaime ni kosea. Unaifinya hangangana kutosea. Nika pienga, hamuna ipima. Pima, pima, hangangana kutosea.
Nakupa kituro inapenda. Wamekufa kipa na defender. Sipotia goli umetaka. This thing too good to make a boy say.